manyire
uri manyire
ryana ryana
ryana ryana
nirinda mukaya
magoka
Jazia kama 50 centi Siwa majisifu, huyo hamna kitu Utafuta chat kwa bifu za kila siku Msiwa lusha mwonge DJ twaki nipwe pigwe DJ kama ujanza uwe mchezo usiwige Umwache mike msimteja asiibe Asiibe Ni wale Dojo na domo Double impact Dojo na domo Domo,
Impango, Impango, anaota kakutushusha, wamefika kikomo,
wamefika kikomo.
Impango, Impango, anaota kakutushusha, wamefika kikomo,
wamefika kikomo. Kisha zetu kwa mabinti, kisha pia kwa washikaji taarifa hizi. Kisha zetu kwa mabinti, kisha pia kwa washikaji taarifa hizi. Sisi bado tuko fiti, hip hop bado ndo mziki wetu. Sisi bado tuko fiti.
Niko fiti, igu sabiti kwa mzizu ngi walisha cheza Ukimba tukabeza, gitara bembeleza Igu siwezi kwa chamziki, kwa ziki usaliti Wanguma sela kusema niko fiti Igu sabiti kwa mzizu ngi walisha cheza Ukimba tukabeza, gitara bembeleza Sao lyrics iko mono, slip wa melala, usingizi wa pono Bao baya shaya kwa target, kubwa mimi dawa, watoto sao nepi Diesel tika mela trick le bring him dosho Mashairi mipashe MC most wanted Mzika tune na chekesha kaze comedy Mziku wa waganga na tofoti na mwanga Listarisa tantarila ma MC wa unananda Nugeza tuni wezo kila bada neno tusi MC mwingine mzushi, mini moja kate MC ambayo kimpa Mikey susu Bishi mkushi mwosi
Sera, 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 sera,
sera, sera, sera, sera, sera,
sera, sera, sera, sera, sera, sera, sera,
sera, sera, sera, sera,
Clash, 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 clash.
Kula kona, wanaona noma. Knock, knock.
Waga tiki vetu au kivyao.
Say, imekula kwao. Msachile, are you ready?
Clash, clash,
are you ready, my people? Yeah, yeah. T-669.
Man, don't you
double kaya. Slack down. Represent, represent. Top seller. Oh, mandafaku, mandafaku. Ha, mandafaku. Eba na mandafaku.